It's Bobby Music.
You can be my kingdom, you can be my babe. I can take you everywhere, wherever you wanna go. If you're my baby, my baby boy, takupenda paka mwisho wa dunia. Nipesikie ni kwambie, toto mzuri za the princess. Oh my god, yeah. Umezaliwa upendo, baraka za wazazi zote nazo tuonge. Wanasema we mpole, na sifa za wazazi zote unazo tuonge. When I'm sad, when I'm stressed, even when I sleep, when I cry, I cannot get you out of my mind. You always on my mind. Mi naona kwako ntapata raha, nipe nafasi nikupe raha. You're Romeo, chapu dunia leo iondoke, nitakuwa nawe. Would you be my girlfriend? My best friend, aichoki shepu mama, unaniua sana.
Would you be my boyfriend, my best friend? Na hilo body lako baba, lanimaliza sana.
Would you be my girlfriend, my best friend, aichoki shepu mama, unaniua sana.
Would you be my boyfriend, my best friend? Na hilo body lako baba, lanimaliza sana. Kwako sinaga viulizo, na kama kukupenda ni sanaa ya kuigiza, we ni igizo. Mapenzi alishanipaga karaha, vurugu, matatizo. Ila nilivyokupata nimeseto, umekuwa ndo tulizo. Nikichoka unibebe, mwendo mdogo mdogo kama kope. Nataka unibembeleze, kitandani unipige kama zeze.
Would you be my girlfriend, my best friend? Aichoki shepu mama, unaniua sana.
Would you be my boyfriend, my best friend? Na hilo body lako baba, lanimaliza sana.
Would you be my girlfriend, my best friend? Aichoki shepu mama, unaniua sana.
Would you be my boyfriend, my best friend? Na hilo body lako baba, lanimaliza sana.
Nataka
unibembe.